Yeah. Hold on.
Yeah. Crash.
Yeah.
Crash.
I was busy a little time, man. See me now I'm back then. Na mean the only option kwenye rap game. Napita migumi wili chafu mpaka kwenye trap zen. Ukazi kwenu kula matango poli au ni drop. Na skuzi si chori kwa sisi manishi mori kwa 16. Na kunyo southern brass na bado sipati addiction. Pori kwa pouring commission kamzigo shoru sintuisha. Labda baada kazi usiku kinkuta mori mpitisha. Yeah, lete mazoea ya uongo kati sikujui babu. Zinakuja zenyewe skuzi mboga sinunui babu. So kinkuta na dada zako poe spandui kav. So narusha steam na bay ya kushi with you. So we be always on the move then. Na tuna move and naona wanyama wana unyama kwenye movement. Maisha kula ujana sana so nyama isha prove man. Kijana amka ujenge taifa lenye groove. Tunakiwasha here go. Nanua kumechi na easy flow. Ustaje rappers wako walokosa CD4. Nafanya this before them. Mwako ajawa mwali ukiona easy joe. Ili utambue mana easy come easy go. Usona zala lafu kanza kuni copy copy. Fine enough uwezi kuni copy. Utashia kumkopi kare glafa tada lafu. Nakinu kisha hata zeda toy chafu boyka. Woto long battle jikuta moi bab. Shia kuaga na wana sio na mana nkadisa. Kwa kataa nfanya yangu alafu nkawa identified. Asaivu tanikuta na mabosi niki plan. Jisi gani mpate pesa hundo unyama verified. Kuzi mawezo tu mambo connection nudanga nyaji. So mambo kwa jiona special wana utanda wazi. Ushikaji flani kwa zamani ligo kuchanga nyagi. Tumesha kwa wakubwa squeeze uoni tunachanga mtaji. Mpaka mnite mtangazaji. Tangaza vita cause ni mpamba naji. Usake vita kwa ni mpaka rangi. Kibopa na mkopeshe mpaka mangi. Arapima hapa gandhi squeeze ya tuna ndoto tena hatma kazi. Menini chagwa kwa na run always paka nikute chance, paka nivute nyasi. Nubzuko pande nibuke fast. No, I'm not the same kaza mani. Acha nivute fans. Tupe brothers wamegandana kwa game. Kupe shiaz. Wanaongea mapuzi, wanaongea makuzi. Na otolea maujuzi. Na oshushia vifuzi. Na olete virusi. Wabongea takushi. Na onyongea mapushi. So wanaongea mauzushi. Minapigia kazi pindi minagongea na kushi. Lord have mercy on my sins. Cause cash is all in stress on my things. Homies chase me while I'm chasing my dreams. Lensa hustle kujitafuta since under 17. Sickness of fitness for all the situations I was witness. Lipo to make a vibe through my weakness. Just don't pray me anymore, I'm not less. I thank God for the talent, man, it's big bless. To number one, give back to always put me first. Na shule hekwe nshinda lanka irepless. Cause kwa na ndoto kweka vieti kwenye briefcase. Na wama this press, everybody's wish. Na siyo leo tu kitambo mchizi tusha switch. Sipu kazo maisha tona everybody's witch. Got my business baby, I'm nobody's
shh. I be running every day, never cool me down. You talk to Dasha, I'm the house of everything I'm through. I be running one to another town. And it's better say goodbye. Who say I never get it down? Pimps nickel for the board if you get wild like oh. I've been running wild another town. Running wild another town.
Woodwork music.